kulia, namuomba Mwenyezi riziki yazidi kupambania, sihitaji washenzi, popote aenda kuna ng'ang'ania. Mipaka inateka, napewa kile ninachohitaji, moyo umeshagota, mahaba ndo yangu mahitaji.
Oh baby, until I die, baby, until I die. Oh baby, until I die.
Tamani kumwacha, amesha nishika pale kuna kunta mzali ya mapacha. Maneno ya watu zifuata, itabaki wamekula kwa macho, siri zetu tungo taka. Penzi letu sogereza, iwe sakafuni tu ya meza, vile macho nikialegeza, bila pombe kali anajiweza. Mipaka inateka, napewa kile ninachohitaji, moyo umeshagota, mahaba ndo yangu mahitaji.
Oh baby, until I die, baby, until I die. Oh baby, until I die, baby, until I die. Oh baby, baby, until I die.